ananilo mina dalalile dala amanuje ije nakubuje bomuntu 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 amanuje Ichungalishiya la, unuzolthola la, umuntu ungamshiya la, ngeke kumtholela la. Ichungalishiya la, unuzolthola la, umuntu ungamshiya la, ngeke kumtholela la. Nakubuthe ku, amanje, nakubuthe ku, babashinja. Abebonizindane bavabaphenduka abebona mathekeni bavabashinja abebonizindombi abolo bavabaphenduka abebona mathekeni bavabashinja abebonizindombi bavabaphenduka abebona mathekeni kuye kwangena mabodlela bangaxoxa hayi kwangena izingane bangafoka Vavashinja, abebona izingane, vavaphenduka, abebona mathekeni, vavashinja, abebona izintombi, abolo vavaphenduka, abebona mathekeni, vavashinja, abebona izintombi, vavaphenduka, abebona mathekeni, uye kwangena mabodlela bangaxoxa, hayi kwangena izingane bangafoka. Hayi kwangena izintombi bangakhomba, hayi kwangena amathekeni bangakhomba, enamabhiya bangafoka, hayi kwangena izingane bangaxoxa, hayi kwangena izintombi bangakhomba, hayi kwangena izintombi bangakhomba, hayi kwangena amathekeni bangakhomba.